mti zombo na njini Nishushwa ikwaranti imise yuviti Upenu zomchela mti Obaya ya mazinti Quarantine, baby, into shy quarantine.